No Queenie West Chiseye kodle kancane uzenobani Besithi sohlala sodwa lengane zize ngenkani Maqisha lesitike sodwa shutlana zisha ngefani Masidle neswege ngaka bobhuta nisingeni ngani Asibuza amathekeni atholo vanhlaleleni Funa sidansi ubusuku bonke yona isidinge ekamereni Naza sibuyi ngesekeni yangokuthi nina nibhetheni Funa omendi nozandile uboyikhuthuze ephake Lana ziyasha, lana ziyasha Ngoba umoyo wodwa, vibe yodwa Kuza sodwa, awusikhuzana sodwa Moyo wodwa, lana ziyasha, lana ziyasha Lana ziyasha, ngoba umoyo wodwa Vibe yodwa, kuza sodwa Awusikhuzana sodwa Lana ziyasha, lana ziyasha Ngoba umoyo wodwa, vibe yodwa Kuza sodwa, awusikhuzana sodwa Moyo wodwa Sodwa, awusikhuzana sodwa